mamedi ha re tsela pele re fumana gore moifo o wa di-CV o swang Deloitte ba buisane le bakudutsi ba ditaba mabapi le tebelelo ya bona ka ditekanyetso bona ba bontsha ha e le gore letona la ditšhelete Enoch Godongwana o tobane le phepetso e boima ya go aba ditekanyetso ka mora COVID-19 nakong ena e o tsosoloso ya moruo e aparetsweng ke o nyologa ga ditheko inflation le tlhokego e godimo ya mosebetsi ditsebi dingangisana ka gore lekgetho le eketsegileng le tla thefula kgwebo mo e leng gore ba bona gore baagi le bona ba iphumana ba le boemong bo sa kgotsofaleng le gore baagi e ka go tshwana jalo ka ga phaelo le meputso di fokola mme tlhoko ya mosebetsi e phagame gagolo ditsebi di re tshenyo le tshegetso ya dikgwebo tsa mmuso tseo tshebetso ya tsona e fokolang e tla diaisa moruo o hulang ka thata go iphumana na le dingobo o tlhophisitse tlaleo ena e fetisiwang ke Mokete Monyobo
Molaodi e moholo ho Emerging Markets and Africa ho Deloitte Martin Davis o re holokela hore ho be le maikemisetso ho dumella borakgwebo ba private ho setela ho ona e le ho eketsa tlhahiso le ho kenya tshebetsong maano a kgolo ya moruo mmoho le diphetoho maanong o re maano a nepahetseng a lokela ho etella pele tshebediso e nepahetseng ya tjhelete
So what does it mean to structurally reform? Structural reform is a euphemism for politically difficult to do reform. Or reform that challenges accumulated vested interests, particularly those of the state. We always focus on the budget and how the budget allocation is made. South Africa has been a consumption-focused economy, not an investment-driven economy. Look at the power sector right now. As private capital is allowed to play, investment will flow.
Molaodi ho tsa puso le ditshebeletso tsa setšhaba ho Deloitte Kabata Bane o re tshebetso ya mmuso e lokela ho bonwa ka ho fokotsa mekitlane phokotso ya meputso basebeletsing ba mmuso le ho fokotsa tshebediso ya tjhelete
When we talk about this outlook on the finance minister you know will say or not say and we know that is going to ask government departments to reprioritize the one thing that we must remember is that it is not he who reprioritizes It is the rest of the ministries in government that must reprioritize because his is a policy position on what we need to be focusing on and what we should not be focusing on. And of course, there's the elephant in the room, question of state-owned entities. Is it priority for government to be spending money on failing SOEs? This is a no-brainer. The answer is a big fat no.
Molaodi ho Global Employer Services ho Deloitte, Angelic Worms, o re mmuso o tla bona ho eketseha ha kuno pokeletsong ya ditefo le mekitlane ya mmuso ka ho eketsa lekgetho le ho fetola mokgwa wa pokeletso ya lona ho na le hore ho nyollwe tefo ya lekgetho e leng se ka imetsang Afrika Borwa.
Increasing the rates is actually not the solution here. The solution is increasing the tax base, getting the economy going, and finding the growth and development. So in my view, the tax rates are unlikely to change for personal income tax, and we're hoping to see that the brackets and rebates are adjusted for inflation. Last year, they were adjusted for inflation. I do think that if they are not adjusted, it will have a negative impact on the economy.
Letona la ditšhelete Enoch Godongwana o lebeletswe ho teka puo ya hae ya ditekanyetso ka la 2023 Hlakola. Tlaleho ena e hlophisitswe ke Naledi Ngcobo, Johannesburg, ke Mokete Monyobo, SABC News.